Ondokea silaha.
Wakumbushe.
Sikia round 1.
Unaweza nichapa?
Hapana.
Nipatie structures alafu mimi nimwekelee.
Eko nene.
Episode 683 na leo tuko na Felista Mogo. So sasa
poa sana.
And of course Felista tunamjua na stories za MMA. So lazima nikuulize. Maybe I don't know if this is a sexist question, but how does a girl know that she can fight?
She can fight.
Mtu juaje like kaje? Because mostly vile nyu raisiwa ni kuwa mpole. Usifanye nini, so lichapa mtu ngumi ndo kanotisi amelala ukamwambia kumbe analala.
Actually haiko happen hivyo, but nimeraziwa like just a normal kid.
Yes.
Just a normal, but I started training well I'm 18 kama najijua.
Yeah.
Yes. So I started with karate. Sikuwa najua naweza fanya hivi. But ilikuwa tu for fun. Unaonanga vile
at 18.
At 18.
But as a child you must have been fighting. You must have been knocking. Kuna ngoma fulani supenda.
Knocking niggas.
The way it's going down in the underground. Like lazima uko ulikuwa na fight camp toy ama?
Acha ni honest. Nimeraziwa na boys.
Oh okay.
So at that moment tunaja tunapigana iko. Yeah, but payo, hiyo ikukosa a lot.
Oh, okay.
On that. Nile tu, maisha nye nimegrow nayo ni ya boys, yes, which is okay.
Yes.
Tunapigana, tukitoka shule, tuna...
Yeah.
It's okay, but hiyo ikunipeleka like, Felista, you can fight.
Yeah. Ha. So, maybe tuwanze na hapo, tusema mgrow na ma boys, so it's a family of how many?
Like my cousins.
Oh, your cousins.
Yes.
So you're an only child?
I'm the only... girl child in our family.
Okay.
Yes.
And do you have brothers?
Yes. The others are brothers.
Yeah.
Yeah.
How much older than you?
I'm
a younger. Yeah.
Yes.
Yeah, so, like,
but I'm only lady in the house.
Yeah.
Yes.
So wakipigana vita pia walikuwa na going to. Hakuna vita na discrimination.
Tuingie si wote.
Yeah.
Kienesha time. So me I'm not sijareziwa with a doll.
Oh.
Mereziwa na magari. Na mataya.
Oh, okay.
Yes.
So unamaanisha ulikuwa at some point ulikuwa tomboy? Because right now you're not a tomboy.
Actually, like I started wearing dresses apart from school uniform when I'm 18.
Eh, you tell me you're not a tomboy.
But I was not like... but I was...
Okay.
Skirts, dresses, apana.
But, brasa, tukibonga juya, tukicheki history yako, the funny thing is, ulikuwa waitress.
Yes.
So you started being a waitress at what age?
At 20.
At 20. So
yeah.
Maybe iza na shina tukiruka ruka mbele na nyuma.
Mm-hmm.
So, will you grow up mtagani?
South B? Yes.
Nuneza fight? Shit. Mwetu wakona expect miambia dandora. Kuflani mwa mwa.
Apana, always South B.
South B?
Yes.
Tulikuwa tumegea suwe ni wa Nyeri.
Oh.
Apana.
Your region. Natural born killers.
Eh, because pia kuna hiyo. Kuna hiyo ile, tuko tunaulizana. Ocha kwa jini, ni Nyeri ni?
Hapana, I'm Afkast, mini wa Mbere.
Yeah.
Yes.
Oh.
Yeah.
Yeah.
My dad is from Mbere, my mom is from Machakos, Makwini.
Yeah.
Yes.
So vita kikata uchawi pia na ingia.
Unajua vita yake ni ya the Mbere side. That peninsula there.
Oh, okay. So, me grew up South B. Ukenda, primary gani?
Primary ni meenda pa Langata Road.
Oh, Langata Road. Yeah. Iya Ruto hii?
Iya nye Ruto alikuwa na...
Oh.
Yes.
Oh, so ulikuwa hapa ukiprotest.
At that moment, nilikuwa nishatoka.
Yeah.
Yes.
Oh, so, okay. Langata Road. And then, Seko?
Kidhululu.
Yuko wapi?
Yuko huko. Kambani. Kwa kina mam, yes.
Oh, kuzimesiki tu hiyo jina. Kidhululu?
Kidhululu.
Hizo jina joga zingine.
So, high school, yeah.
After Kidhululu, ulikatu hapo 4 years, eh?
Then, 4 years.
From 1 to form 4.
Yes, then, hapo nilifungiwa hapo. Mm. Sema kwa huko.
Ukimaliza, what comes to mind? Are you trying to be a doctor, lawyer, engineer? Like, what was your dream?
So, I wanted to be a hospitality. Hiyo ndio ilikuwa kila kitu. Actually, I'm good in, hiyo ndio niko, that was my professional actually.
Yeah.
Yes.
Oh, si mpaka nimeshindwa kwa sababu nisikia yeye ni waiter, ninaanza kushindwa. Maybe kuna siku hakupatiwa tip. Sasa kupatia tip akikuona iko like
kama salad better ways of eating.
Yeah. Saichi. But so I did nimesomea hospitality management.
Yes.
So that's my Nairobi Aviation, so that's my professional now.
Mm-hmm.
Yes.
Okay, then ukaanza karate na hii inaitwa ni Tong Il Mundo.
Tong Il Mundo.
Eh?
Tong Il Mundo.
Eh, oh, yes. Hii ni akani kuchapa mundo. So hiyo ni gani?
From Korea.
Oh, okay.
Sasa hiyo ni siwezi explain because for me pia niliingizwa like
yeah.
So actually nimewachezea two gold medalists for them.
Okay.
Yes.
Oh.
So, I got two.
So what does it entail? Because najua karate ni miguu na mikono.
Yes.
Alafu kuna kitu kama judo, it's more about wrestling. What does tong nini? Ama it's just karate in a different...
It's just a karate, but in a different form. Like taekwondo, but in a different form.
Okay.
Yes.
Okay. Oh, because taekwondo is also not...
Karate.
Korean, yes. No.
Yes.
Oh, okay.
Zote tu ni vitu moja, but just a name and different small techniques.
But still, najua, it still goes back to this. Sisi wote as kids, we used to fight. How do you decide that I can do taekwondo? Like, ulikuwa unapenda movies? Like, what drew you to that? Like, now the art of fighting and being able to take a punch. Because, when's the last time you took a punch, man?
To take a punch?
When's the last time you took a punch? You, right now?
For sparring, last week.
Last week. No, the last time you took a punch? 1994.
Where?
Nikikongo punch, saizi jone enda kulia. I've not fought, like, for all those years. So how did you decide I can take a punch? For a living.
So ili happen aje, actually, ili kuja kwa pen after some time, not when I was starting, but when I switched to professional. Now I was like, okay, I have to take it, to make it serious.
Yes.
Yeah, then I decided, I will take this punch. Let's go for it.
Okay, because now karate, was there like a gym that you ended up doing karate? Because I'm trying to imagine a Nairobi girl's life. It's vile uko nasema enda shule, after enda shule most probably mother na ku expect home ufanye some chores. So at what point does karate come in? At what point are you like, you know what, I can be neza gonga to take, like, how is a national kikupeleka hapo? Because I find your journey to be so interesting. Because me, the first time nilikuona ilikuwa kwa ring, kitandika mtu South Africa. Sikuwa nimesikia gaju yako before that.
So it happened, hiyo nikianza karate. Ilikuwa like just for fun.
Oh.
Not like just for fun, and then you are curious. How do these people do this? Hivyo tu ndio nilianza.
I also believe that in your fight karate, lazima ujue kupiga 180. Is it true?
Ah, bana. Sasa hiyo 180 utajulia hapo.
Yeah. Yeah, no practice 180 yana. Yeah, that's the karate champion.
Yeah. Hiyo 180 sasa, ukienda hapo, ndio itakusaidia uipate.
Yeah. And then now, vile uliingia MMA, it's even more interesting. Because it's an Instagram video, man. Someone watches you. Ali watch nini?
My fight, like my first fight, actually my amateur fight, I did here in Kenya.
Yeah.
Ilikuwa from Elephant. Sahi, I don't know what happened to the president. So it happened, nikacheza game tatu. And then there's this, now my manager.
Yes.
Apo sasa ndio alinilocate. I posted and he was like, oh, Felista, I think you can do this much better. And you're a good fighter. Me, I'm like,
Kwa nini ulifanyia mtu nini? Ni zile zenye za ni flying kick kama ni ile kile kitu ile round.
Actually ukiangalia ukiangalia you be like I hapa hakuna future. But for him he saw it. Yes, and I was like Felista, you can do much thing. Kwa hiki tu you can be a champion or world champion. I was like, yo. Aja at that moment sijachukulia kama career.
Yes.
That hata sina hiyo akili. So that's how he came and I was like, but in that time tuka for me nikakuwa like
So cause najua story ni alikuona. So spots you on Instagram, yes?
Yes.
Decides to slide into the DM. But then you keep saying no. In this time unasema no, are you still fighting?
Working.
Oh, you still
but still training. Training karate, but still training karate.
Yeah. And he knows you're still training.
Yes.
And he keeps insisting and insisting. Did he see another fight after that? Ama ile fight moja ilikuwa imemconvince.
Sasa ile moja ile ya mwisho yenye nilifanya ya amateur ya mwisho. Hiyo sasa ndo akakuja.
Okay.
Yeah, so after that sijai fight tena
amateur.
Yes.
Na karate. Alafu sasa how do you end up, because uli end up kienda Congo? So aliwahi kuja Kenya at least, because as a woman the first thing you have to think about is your safety. What if it's a weirdo? This weirdo tells you kuja Congo to practice. So like how
actually how you ilileta cinema. Ilileta cinema sana, like you have to come to train in Congo. Actually hapa tukua na kitu yote in Kenya. Acha Nairobi jiu-jitsu. We don't have any gym.
Yeah,
that inaleta hiyo MMA. Vile alisema I have to go to Congo to train. Ilikuwa hard. We were like, no, we can't do this. And then nikaenda kwa parents. She was like, of all the countries, Felista.
Yeah.
Ni mtu mwenye hata tujui. Kakata. So Mr. Anthony, one of like the owner of this gym now.
Okay.
Jo alijaribu kuongea na mom.
Okay.
Kwa like convinced, but ikakata pia. So ikabidi the manager now aongeleshe mama. Akamuongelesha pia anakata. So ikafika mahali pia yeye mwenyewe akaona
ako like, you really want it,
do you want to do this? Nikamwambia yeah, I would like to try, like it's a chance, I can take it. Akafikiria then all of a sudden akaitikia. We were surprised actually.
So but this guy, your dad, your dad is your trainer,
manager also.
He's also your manager.
Yes.
Did he ever come to Kenya? No. All this time unaongea online.
Online.
Ni trustworthy. Alafu now through online, how do you go to Congo? Una go through bus, by bus ama uli fly?
Fly.
Na you just inaitangwa taking a leap of faith. Because you don't know if this is a weirdo. Hamuna jua Congo ki disappear.
The Congo sasa hiyo ndo ilikuwa. So the thing that happened is like we had track everything. Mr. Anthony had track everything. And flight also CCC tulilipa.
Oh, ni yeye.
Yeah, dad ndo alilipa. Actually provided everything and we were surprised. How comes? Hivi aje? So tukachukua hiyo compare the profit of the
benefit of that. Yes.
Tukachukua hiyo and that's how I managed to get there.
Alafu ukaland wapi? Kinshasa?
No, Lubumbashi.
Lubumbashi. Oh, kuna flight inaenda huko?
Yes.
Oh, I think nani ashaituambia kitu kama hiyo. Eotwe. Yeah, I think walikuwa na fly. Jambo pia fly Lubumbashi, si ndio?
I've never used that. But Kenya KQ, yes.
KQ na fly huko.
Yes.
So umeland Lubumbashi, you go through immigration. The first day what happens? Because mgeni siku ya kwanza lazima ubembelezwe.
Yeah, sasa una meet mtu mwenye mmekuwa mkiongea naye kwa
online. But this mko mnaona na video.
Actually hapana.
Mko mna Wewe ni nice kidnap.
See, Felista, you're a fighter. Kuzelgo najua, waskanjas ngumi ni za mtu wako nao.
So, sasa nimeenda through his Instagram post, everything. So, bila nikuja kumuona, But videos are
Okay. So now you learned the first day, I'm assuming it's just ulan sangapi?
inafikanga saa saba hivi saa nane.
So saa saba saa nane, where you take it to a hotel, do they already have a house for you? Do you go to stay with him? Like, what happens?
Like, I had to, at that moment, nilifika kwanza, kanitarisha chakula in the restaurant.
Yeah.
But I was not shocked because the same food we use,
yeah, yeah,
just the same food.
Mm.
After that, we stayed in a, he has a big mansion, let me say that.
Okay, okay, okay.
So I had, my room was already.
Yes, prepared.
Prepared.
Mm.
But the first day I stayed in the hotel.
Okay.
And then the second day I came, they okay. prepared everything.
Mm-hmm.
And we started the...
Was that from at school? Like grace period, you remember the next day in the gym?
The next day or the day?
The same day? You can get gym? Gym? Damn! Punching bag, eh?
Punching bag, hapo. Sasa ni kujuana, whatever. Yeah.
Oh, but I'm sure it's a passion, so you don't feel like you're going to work. It's something you love.
No, something I love, you know.
Okay. Yes. Okay. You know, there's a punching bag next to you, just in case kia kuspa.
Apo sasa
yet.
You feel the heat, network the itch, when the itch.
Hey. Yeah. I'm a lover, I'm a fighter. I'm not a QI.
It's a time I'm a fighter. I'm a fighter. I'm a fighter. I'm a fighter.
I'm a fighter. I'm a fighter.
Eh, Ian, namwambia ati ile time haiko around uto miakuna kitu dema niza kuambia.
Hakuna.
Oh, so now the first day niyo. So the first day it's sparring and then none of the routines of fighters waga very strict. Eh?
Mm-hmm.
So what happens the second day? You, now you have to wake up early. Ama it's ama time ya ku wake up si lazima iko mapema.
Sasa juu tushafika and the next day now, sasa ndo unaanza kujua the program.
Yeah.
Vile wanaenda. Unaanza tu kujua, okay, asubuhi mnafaa kwa muka this time, unafaa kwenda run, maybe, ama gym.
Mm.
Unaanza kukatch up sasa.
Oh, okay. Mm. Yeah. Mm. Okay. So now, and then, of course, you train for how long before your first professional fight?
2 weeks.
2 weeks?
2 weeks.
You unajiamini.
But I lost.
Yeah.
Yes.
Ile ndio chapona kabla mi flani.
Hapana.
Yeah.
Hiyo ni ile ya kwanza, ile yangu ya kwanza with a Congolese girl.
Yeah.
Yes.
I hope akwa na ndevu. Sikunalo aga na ndevu na kuchapa uko like this is a dude.
So it happened.
Yeah.
Tumefanya but tukiangalia the fight of course I won. But najua kiwa kwa country ya wenyewe.
Oh, nile points.
You need, yes.
Oh, yeah, it needs to be unanimous.
You need to to finish somebody or something. Yeah.
So mlifight wapi? Like mbele ya crowd? Like where was it?
Yes, a big it ilikuwa hapo Lumumbashi. In a big, what will I say, arena something. Yeah. Yes.
Oh, so they love combat fights, eh? Huko?
Yeah. Is the manager is the organizing the organization ni yake.
Yeah.
Impact organization ni yake.
Yeah.
So he's the president.
Mm.
Yeah.
Oh, okay. Yeah. So kwani judges walikuwa nani Congolese pia?
Of course. wewe tu ni wewe uko peke yako. At that time hata team yenye uko na wao hata hujawajua.
Yeah.
So
was that a communication ni shida? Because
they have Swahili and French.
But their Swahili is
almost
fake. So sometimes unaambiwa kuja wait like ongoza that is chunga. Wewe unajua kuchunga ni angalia vitu that is wait. So unapata kuna confusion.
Oh, so they have their own Swahili?
Yes.
You know, Jomuf Kiriti, this broken Swahili yetu. They have their own that they call Swahili.
Yes.
So chunga ni ngoja.
Ngoja. So na, like, yo.
Which makes sense in a war zone, chunga. How is it okay at all?
Ata
ya
kibu. Ya kibu kia ni deep.
Yeah.
Ya huko le kibu kuna illegal mine.
So now the first fight is after 2 weeks.
After 2 weeks.
Second fight?
After, like, sasa. After 2 weeks after the one that I fought.
Yeah.
Yes.
So now in 1 month you fought two fights.
Two fights.
Second fight went how?
Still I lost.
Two? Oh, another Congolese?
No. That one was in South Africa.
Yeah.
She was
Now the second fight Sasan in South Africa?
Yes.
temenyewe you're a fighter man. Like in 1 month's time umetoka Kenya and in 1 month's time you fought 2 professional fights and now you are
in Congo.
In South Africa. Indo ilikuwa kale sijui Nico Van Winkle or something.
Yes.
Some white girl.
Yeah.
Huko ndani leo manga yetu ya mimi wa mzungu hizi ni chapa.
So it happened at that moment what made me lose that fight was sikuwa na jua ground fight. Mkono niko sawa yes.
Oh, but
mama. Yeah. But ukinipeleka chini mimi ni nani? Yeah. Sijui. So I just stayed there and the ref stopped.
Oh.
So ulivunjwa.
Oh, ile kulishindwa kujitoa.
Ama kujitoa hapo unajua ukikaa hapo and the other ladies punching.
Yes.
The ref will come. Astopisha. Mimi sijui kutoka hapo. Sabere, just kaisha hivyo.
Is there a limit na intensity ya blow ama you just go all out?
You go so all out.
Alafu MMA si mzatumia
tu. Pigo na maiko ma elbow.
Eh.
So ni opot.
That one was that one was just the punch and actually naomba she's having a fight. Opi itamfikia. She's having a fight this weekend. Amerudi sasa. She was not active but now she's active. I wish her the best. She win that fight.
Ndio mtandike.
Revenge.
Now we come to our rematch. Apate organization hii kubwa yenye nime in PFL. Assign huko akuje sasa. PFL please. If you are watching this, find 1 week. Let's do this.
PFL ile pia nani? Ngano?
Ngano, yeah, but alitoka.
Ametoka pia huko?
Yeah.
Oh, but tunataka utandika na ngumu hapo. Kuleta tuko na gea una win tuna Ruto iko state house akicalculate taxes.
I guess.
Yeah, that's the best thing about PFL because now it's you PFL manisha? What does it? Professional fighting league.
Yes.
Okay. Because you, that's a good, because you don't have to do it. But you have a dream of MMA, yes please?
Yes.
Ama chef ka PFL kwa sasa, sindio?
PFL, actually PFL, it's the second
biggest
in global.
Yes.
After so, UFC.
Si lazima when the UFC, sindio?
If you get the chance, uwezi kata. But I'm in the first in Africa, PFL. Sasa I'm signed with the PFL Africa.
Okay.
And there's PFL Global.
Yeah.
Tukikuja in Africa is the first.
Oh, okay.
So in Africa we are good. Tukimalizana hapa then we go to Global. That's a big thing.
Oh, na nini? Na what is it called? Well, nini, you like PFL ukiwa signed kwa hizo nini inakuwa kama like Cine League. There is a league within muna fight fighters wa PFL muna fight hapo ndani.
Yes.
So like what's your next fight? Is it an African? Is it someone from abroad? Like
for now we are dealing with Africa only. I'm just okay. Signed to PFL Africa.
Okay.
Yeah. Oh. So after this maybe after 3 to 4 fights now I can join.
So next fight yako ni when?
December in Rwanda.
Oh, in Rwanda.
Yes.
Oh. Okay. Muna fight na?
Not yet, the opponent hajasemwa. Yes.
Oh, so hey, yoni. Una train tu.
Una train tu.
Opponent
before, before this fight, maybe if you're preparing for a fight na ina karibia, are there maybe meals una observe, any rituals?
Yeah, like the camp with different sai ni uko na fight na sai.
Oh.
Sai unajua na train like 2 times. In a day and I'm finished and also more of the fitness kama sasa hivi niko Kenya but when like 3 months like unapeangwa 3 months to fight unaambiwa okay your fight is ready now so when I'm in camp na train mara 4 mostly mara 4 in a day
okay so training mnaza asubuhi mna do nini
asubuhi naweza kuwa run after run ukuje rest 1 hour uingie strength. After strength ukuje evening. Technique ama pad work. And then jioni sasa sparring.
Oh.
So unakuwa tu wewe kazi yako ni kukula, kulala, kutrain. Kukula, kulala, kutrain.
Yeah. The last meal ni what how many hours to the fight? Jonas unaweza shiba hapo alafu upigwe ya tumbo.
Wanza kuzaliana. Yes, jeshi ndio kwani hakuna ninesha hii. Nasha hii whatever.
Hapo tu unajitime tu, unakula mapema, ukuwe tu free. Like,
because una need energy pia, hautaki kwenda pale na njaa.
Yeah, uwezi kula like 30 minutes to your fight.
Yeah, yeah.
Unafaa ukule, yani tu una feel free, you are free. Yeah.
Okay, okay. And sio kitu waga nervous, sio kitu waga nervous sana mkiingia kwa stage, because kuzinuna ga mkiingia pale, inakuwa na
mouth guard. Mouth guard.
Alafu zile kujichocha. Alafu nasema gala that everyone, Tyson Samanga, everyone has a plan till they get punched in the mouth.
Yes.
So, let's go to the loss here, Nico Van Winkle. Like, apart from ye kukweka chini, hakuna kitu alikuweka ikakukonfuse kwanza mpaka uka.
Go watch the fight.
Yeah. Okay. Tenda kuiwatch.
Ulichapa mtu.
Hapo tu chini. But now, namuita. Sasa ni mina muita.
Yeah.
Yeah. Let's do this.
So, zaidi ya ye ako signed to PFL?
Yeah, bado ako EFC.
Oh.
Yeah.
Okay. EFC ni ya South Africa, sanga?
Ni ya South Africa.
Okay. Na huko si combat sports space in South Africa, sanga?
Yes.
Kus Kenya ndiyo?
Kenya bado tuko. Yeah. But tunakuja.
Hata Kongo iko mbele yetu.
Hata Kongo iko mbele yetu. Hata Tanzania iko mbele yetu. Hata Uganda.
Ah. So choma, ni vile tu tunakuwa gani? Tunakuwa the confident. Tunakuwa tuna
New Yorkers of Africa.
Yeah. But go confident but mimi najifanya
tunashtuka na this is the first fighter nimekaa chini. Sijafikiria.
Because mimi na kumkani kiwachio fight yako ilikuwa ni nani huyu, kuna mtu ulitandika mkiwa South Africa,
Mayman.
Na kumkani kiwa na sketi Felista Mo, like damn, okay, we have MMA fighters here. Like it was so surprising, because even for dudes are there. MMA fighters men can,
yeah, but bado hatujajulikana.
Yeah.
Yes.
Combat sports, because I think combat sports in general si kitu chukuliwa seriously, sindio? Like in Kenya, like
in
not...
Kenya, but sahi vile tuna grow hivi, at least kuna hizo signs, like people want to know what is this.
Yeah.
Yes.
Okay. So now tukibonga jia PFL Africa.
Mm-hmm.
So Udem and Kiza. Yeye ni wa PFL pia, niko side.
Nani ule?
And ni Ann Kiza,
huyo Annette Kiza. Yeah, oh, my Annette opponent Kiza. My recent opponent.
Yes.
Yeah.
Oh, so
actually agent PFL mnaenda na, I don't know their deal for them, but that was our, like, you have to stay.
Yeah.
Whoever wins, we maybe stay.
Mm.
So I had to do that thing. Kuchukua hiyo.
But you had to
apostate. Sasa unaona pia yeye alisign and mimi nikasign.
Yes.
So we had to fight together.
Yes.
So I don't know for their was their deal. She can come back.
Oh.
Ama anaweza achiliwa tu hivyo.
Okay.
Yeah, when you win is when you stay, like that's the confidence that you stay.
Nuli dem Kongolese ule alikuchapaga? Yeye bado ana fight.
I'm not sure. But tulikuwa na rematch na yeye pia.
Yeah. You won?
Yeah, no, okay. I didn't win. We had draw.
Oh. So draw ni juu nini? The same ni juu ya judges ama?
So, it happens. Draw like tunapatikana huyu amecheza hivi, hii round amewin.
Yeah.
Round 3 nimewin. Round 2 huyu amechukua 50, huyu amechukua 50.
Oh.
Yes. So it happened. But hiyo fight ilikuwa hivi hivi. I happened like today is kesho ndio fight day.
Yes.
So today I got an injury, meniscus cut on my knee. Na singe pull out.
Hiyo siku.
Yeah.
Yeah.
So today I left to fight in kesho.
Oh, ni kesho. Yeah.
So nikapata meniscus cut kwa knee yangu. So I can't stand, I can't kick, I can't go down. So I had to use my hands only.
Oh, okay.
So I was like, they wanted me to pull out. My manager wanted me to pull out, but nikasema, kai, ile kampi yenye nimeenda ai hapana. Twende.
Nini? Coach. Mm-hmm. Hapa mnakuanga na kona kama box. Like kwa time out you go to your
time out like 5 minutes zimeisha ama
ama inaendelea tu.
Any like rounds
instructions from your coach?
Yes. Uh-huh. Yeah. Coach wako na kade side yenye huko. Mm. But sisi hatunanga eti nimekupiga umeshake. Eti nita utakauntiwa 1, 2, 3.
Na hii ni submission, ha?
Yeah. Hapo unaenda kuenda.
Mpaka refa kuambia stop, sindio?
Mpaka
dangerous sana.
Mocha can notice, maybe Kim signal, maybe unaumia. What is he telling you? Hapo inji.
Sasa itategemea with this response. Mm. Kuna mwingine anakuambia, hold on there. Kuna mwingine anakuambia, eh. Sasa when it's your choice. Mm. Unaona ukiwa hapo ndani? Kwanza ina in MMA unajua ni kitu yenye imefungwa like you can't communicate with your coach.
It's a cage.
So hapo ni unajua vile una feel.
Yeah.
Maybe uambie ref hapa tukate ama you just stop. Yeah.
Are there like you know like in boxing there are areas of fight kupiga mtu below the belt nini. Kwa hiyo pia kuna instructions ya areas na huwezi gusa. Ama ni
ni hiyo tu. Hiyo tu moja but kwetu tuna kick. Ni
private
tunawezi. Yeah.
Okay. Lazima watu wako na auto hii hapa.
Ni hiyo tu.
So guard guards.
Anything else? Huku utapigwa, cuffs utapigwa. Yeah.
Lakini sasa nyinyi of course wewe kama an MMA fighter if a dude akuleta ujinga hiyo ndio yunde ya kwanza na smash. Sindio? Ndio atulie.
Kai, mimi naweza
like street fight.
Street fight.
Mse kujia.
Mimi naogopa. Mm. I wish.
Yeah. I think yundo au utagaga. Hajifanya fala.
Serious.
Jifanya fala ndio ene pale.
Acha hata mtu ku.
Acha hata. Invitation to me.
Acha hata mtu kukuja hivyo. Like ukinipandishia sauti. Machozi Twitter toka tu.
Wacha.
Yeah.
Na uko na hiyo weapon yote.
But kwa ring ni kupigana.
Ai, kwa ring ni different thing.
Business never passes.
Eh, kwa nyumba mimi mtu anishauti hapana.
That's interesting. Yeah. So it's like una switch. Sasa kuna. So hii ni the any alias Young Queen. We'll talk about
the Young Queen. Mm. The Young Queen nilipewa na coach mwenye aliniambia ni fight ya kwanza ya MMA cuz they were like what's your nickname. I was like sasa hiyo ni nini tena. I just know Felista. Okay, since vile wona kuanga I think you should be a queen. I'd be like oh okay, I don't care, let's go.
Yeah,
let's go with that.
Yeah
and
okay
we did that.
Singe uliza kashago kwenye msichana wa mlima. Na anaweza kulima.
Eh, chini mugo na John Prophet. Mugo means prophet.
Oh,
the prophet.
That's what. Ukiwatch kuna ma fighters much madem. They get scared. Kama kuna mmoja anaitwa Nunez. Anaitwa nani
Nunez?
Amanda Nunez.
Yeah. Ode mumuona anashtuka. So ukimwona huyo lakishani heavy ni more heavyweight than you.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah. Is there a greater female fighter than her? MMA.
In categories in our category she's good.
Yeah.
We have also JJ, Joanna. We have that one. Sio kama unamjua. In that category they are too now.
Yeah.
They are so good. We have Zhang Weili from China. They are very good.
Cuz Nunez alichukua na kumkalimari, alimari dem kama kawaida.
Yeah.
Alafu akabaki ame nini? Just nisikia kuna time nisikia alikuwa anataka kurudi.
Yeah, but
by the time she was going, had she lost anything recently? Cuz I remember she was losing fights kwa mbele. And then as soon as she discovered herself, she became a beast. Alikuwa mpiga watu.
Saini hatari. But I sijui kama atarudi, but there was rumors that anataka kurudi.
Leo demjo alikuwa anaingia pale joko.
She's the one who made Ronda to retire, Ronda Rousey.
Yeah.
To retire.
Now you're Ronda Rousey, I'm a juicy. Did you feel like it was fixed? Am I, it was. Did you even watch it?
Yeah, I did. I'm getting Peter.
Yeah.
I did, but for a fighter, like for a person who understands a fight like me, tunakuanga na fix matches. Na kuna zingine unaweza ona, eh, hata kama ilikuwa imefixiwa, this is what did something. Yes.
So you don't think it was fixed?
I don't think it was fixed.
Because
also the opponent, because also the opponent was the one who introduced Ronda Rousey to the cage.
Okay.
And Ronda Rousey made her to retire.
Yeah.
Yeah.
Eh, kuzoja mimi nilikuwa pale. I think nilikaga the whole night
in Kigoja. So, this fight was there.
She was like 30 seconds. Ilikuwa funny. Kitu funny, my daughter woke up in the morning. So, it's like, you can't watch this. It's very violent. You can't watch this. And then after 2 minutes, anaenda kulala. Yo bambika. Ah, alikuwa mbambika. Eh, you're fighting over.
Who won?
See you, Ronda.
Ronda Rousey. So, you see, mmoja anakuja to prove her point, the other one also, she's coming to prove her point.
Yeah.
So hapo, I don't think it was nene fixed.
Okay, okay.
Yeah. Hapo ziligo for how long? Fights hapo? The longest to my fight? Because they ilikuwa 2 minutes.
Longest, the recent one. Don't know me. The others are around one finish. Yes. I have 6, 7, 8, 9 fights. Two losses, those are kwanza zenye nimekuambia Congolese lady and Van Wyk and one draw and then the 6 win. 5 of them is finished round one and there isn't one decision.
Oh.
Yeah.
Yeah. Damn. Yeah. Skill round one.
Unaweza nchapa?
Ah, pana.
Tena kuenjoy hui. Hey, konene. So, nimekuwa nikibonga na waso wako US, najua? Na waso wangu wako US, jo. Kama bado ujajoin Lemfi, jo. Nangoja nini? Make sure umetumia promo code, hey, konene. But saizi, wacha nibonga na waso wako Europe. Na pia nibonga na waso wako Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code, hey, konene. So that on your first transaction, your 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Nakao kwa Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamka. Nusahau kuwa, bado kio hizo ma area za majuu, unsabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet, ama unataka kumlipia stima, unzatumia pay bill haraka haraka. Madha niza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number alafu unaingia kwa Lemfi unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ikonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ikonene.
Anything can hurt you.
I think I'm not running. I found your kitu funny. Like, if someone was to look at you, this is, we also manga, don't judge a book by its cover. It's very interesting. Like, if I found you walking on the streets, you don't look like a fighter. But you have so as you're a fighter, you're a dent. But protecting yourself is part of fighting. So, jamtu akiangalia, out of care, any fighter. Kiangalia mikono zake, akai fighter. Until umone kwa rimko, like, oh shit! Multiple personality! Because nakaga nikamta me. Na saizi, mother watch fights ako?
Yeah.
Okay.
She does.
Yeah.
She does.
Watches after ama during?
During and after, but she's always like, you know, it's not a must you do this.
Yeah.
But since it's what I've chose, she has to support.
Yes.
Una, but kuna kale, una vile tu anaongea unasikia huyu akipewa chance.
Anaweza kustopisha haraka sana.
Mbaya sana. Yeah.
So alafu of course saizi umeanza kujulikana. So which doors has this opened for you? Like what sort of people have you met ever since Jina Felista yanze ku ring bells hapa Kenya?
Kumet like great people ama?
Yeah, like politicians, influential people. So najua vile samaga, easy talent will get you into rooms that nothing else could get you into.
This time round, I meet two, most of just social media people. Like, yes.
Politicians bado cha
bado but kuna
hata gava support hakuna as the first in Mumu
bado hawajaipata hiyo habari
maybe yeah. That's weird
bado but tumejaribu jaribu maybe soon they will get it.
Hey, tumbi jo. Unangoja nini jo? Kuzi tumbi sindio nafaa kwa mtu wa kusubiku support youth and what and not. Because I think, what do you think about that? Mufil ni kama combat sports. It's such an untapped, like, field hapa Kenya.
Mm-hmm.
Paka Musa Maganige kuwa na do. I think ya mshesike ya nisemeoshi. Kuna sijui za kushesike ya kanisema. I'd want to open an... like an MMA am a boxing ring hoja
hoja
mina toka nyakach kuz nyakach luo one of the things na wajaka ni kuna even a traditional wrestling na itangwa amen chuma patagaraya zinaenda zinaendea miguu. Don't forget MMA you need a man cuz you need to lock someone down. But no one, these people never go anywhere. So wana filaje jo yo, like the fact that combat sports it's not even taken seriously.
For me I'll say since it's something new, like not that new,
yeah,
but it's something sahi naza sahi ukiangalia now and before sahi mepata interest mingi watu wengi wameanza kutaka kujua what is this.
Yes,
I think with time will be somewhere utakuja kujulikana hata watu support.
But you have to ask, what is it going to take? Because kama sisi sisi ni podcasters, yes? So there is sisi hapa iko nini, kuna mwakideu asha kutafuta.
Yes.
What is it going to take for the government? Like, you understand? Yeah. I make sense.
Sasa si, maybe jawafikia.
Yeah.
And they're trying to create jobs. Yes. Machiki, hao kifikiria ku create jobs. They come up with the most stupid ideas. Kama utasikia, let's open up a studio. That's stupid. If... Sakaja kuja tuambie anataka kuopen up a boxing gym, we will support that. Akituambia anataka kuopen an MMA, tutam support.
Yes.
Akisa anataka kuopen music studio, we're like, no. Artists can record with their phones. Ile koma ya Nishon and MMG. Mwile koma ili record yoko situ na smartphone. Like, music, there are so many ways to do it compared to fighting.
Yeah.
And fighting, it's only the real people who will show up. The
yeah.
fake, unajua music, see, Jordan is a show up.
Yeah.
Like, kuna, abo mna record, sawa jo. Goma yangu inaitua makwapa. Kuna kinako na imbajua makwapa, kuna nda home. But, place wa sana pigwa ngumi. Hauta kuja hapo, kuleta ujinga. So I feel like that's an untapped, and they don't see the potential. I feel like Kenya has so many fighters.
Yeah.
Many.
Has so many. Who will never even know they are fighters. There are people who are going to die never knowing. Like here, you go on a secret, you pick up the mtu ngumi ya gala, but I go fight then after hapo.
Yeah, aliambiwa sky fight.
So I pick up. Register. Kutakuwa kuna hii theory. Ati nyu register mikono kwa Lethal Weapons. Is that true?
Tunafanya?
Ati fighters, professional fighters Kenya. Ati you have to register your hands as Lethal Weapons.
Masalimisha.
Shes kia gaya? Ati nendaga kwa chief ko. Chief.
Ngo hizi.
Hii. Niko na silaha.
But there's so many areas as well. Even ata kama si za contact zenye just learn through individuals who are excelling the specific areas. Kama kuliko na raya plan, just skating.
Went and won, alijipeleka
huko. Yes, yes. Kwa wapi, went and won.
Yes, alienda mara kadhaa. Like kwa Kenya wanadu vitu kivyao.
Yes. Yeah. This dude, this other dude called David Moon. As in, the
yes, name. Yes, ule msoa, Darts.
Yes, hiyo yaki ilikuwa funny because hizo African Championships inaholdiwa hapa. And then anatumiwa ganji na msee mwenyako. Ni kama ule msee likuwa na wa Congo. So it took someone mwenye kwa hiyo federation ya darts uko ni Ireland ama ni court ndio akamtumia doza
kuishia.
So like sa kwa mtu kama wewe, like what would you do if you had that chance to promote combat sports in Kenya? What, like right now, what do you think you like, need that you're not getting?
Like now, like the equipment, the gym, watu wako, they use that there. But to none at the gym, like in Kenya, like totally in Kenya, we just have one gym.
Yeah. Ya combat sports.
Ya combat sport.
Iko wapi?
na iko huko Mudhaiga, New Mudhaiga. Iko huko Tigiri Ridge.
Eh, na hiyo ni private ama public?
Private, you have to pay. 12,000 a month.
So gava haina, hakuna place yote neza?
Hakuna.
And that's such an easy thing to promote, unajua? Because you'll create jobs. Because I don't think... Asa wakadi chini wafikiria job, create spot. But now, you come to fighting, eh? Kuna watu kama sisi wale, we are not fighters. So, what's the easiest way, like, for self-defense? For someone, what's the easiest way? Ilo nasemanga watu wange kwa najua hii. Sa tuseme ni mingia kwa vita fulani. What's the easiest part kugonga? Kwa sura neza gonga mse alafikwe.
Every like, part is
what are the vulnerable parts? The humans?
Mostly. As a fight, as a fighter.
Yes, as a fighter now looking at sisi maamachas.
Ukiingia kwa keja ama...
Azi, tukeza tu vita tu, ukiacha kujifanisha, wezi tutandika. Sasa ile time kwa umemua piga mtu.
You see your whole body
yeah.
is weak. Kuna kama nikikupata hapa hivi, ukipata tu a good one here, umeenda.
Oh.
Ukipata moja hapa. So it depends with the power of person. Kuna mwenye atakupiga hivi hata kama wewe ni amateur, you won't feel anything.
Yeah.
Yeah. So it depends with your power and the technique.
So how do you work on power?
Exercise too. There's those powers. Use your weights, my push-ups. Lakini mimi siwezi fanya push-up mingi. Nimejitetea mapema.
So inakuwaga hiyo ni... Kuna kuwagana kadogo, kama hiyo naga.
Hii sasa it's a speed and everything. Unaongelele yako kwa bagia. Yeah.
Bagia siwe nunagawa sana inapali wanaigonga.
Oh, kuna hile ingine kubwa. Yeah. Inaangalia your power.
Yeah.
Yes.
Oh, damn. And nini ukiwa kuwa... Easy fights. Is there, I think ni kwa nimekuliza hii swali. But, aujei jipata hiyo, ili umepigwa blow ka, inakuchukua time reset, ndio uendele.
Sasa hapo ni unachukuanga hii, unasema, oh yes. Na mbea opponent wako, that one was good.
Sasa kaende sasa.
Na mbea, wow. That one. Sasa, hiyo uchungu unaitumia.
As fuel.
Yeah, unaifuel sasa. Unachukua kama mafuta sasa.
I love, now, how does being a fighter affect your social life? Because I feel like the minute people know you're a fighter, you become unapproachable. Because what would you come and hasira ili kupeleka kwa vita? Just to assume me, bro. Like, oh, you're going to hasira. Alikuwa na hasira mwamba kama wende kwa jima malizi ya hasira.
Tazile za DJ Afro. Akikumbuka kifo cha babake.
Yeah, so does it affect social life, like interacting with people? Ama you make sure that they never know what you do?
No, so far, wenye nime meet na wao, like, wenye nime meet na wao na wenye wanijui, after knowing me, they supporting me. Sijapata mwenye, like, anadini, di mama something. They are all supportive.
Okay. I love size, okay, now, kwa fighting camp, ni strictly Lubumbashi. Ama unezaifanya Nairobi?
Sasa, huko Nairobi, sasa, the issue is, and then I have to train with my team who understand me well.
So, ni Lubumbashi?
Yes.
Oh,
yeah.
Okay. How's life in Congo? I've been to Congo once, but how's life there? They still, they keep right, lakini like, you know, garizao ni?
They still, ni left. Most of them ni left.
They keep left?
Yeah, no. Most of them, the cars is left.
Not left hand drive.
Si kama yetu.
Yes, left hand drive, but they keep right.
They keep right, yeah.
Oh, because I know it's weird.
It's weird, yeah.
Yeah. But I'll accept all cars, even right hand drive, isn't it?
Yes. Yeah, but most of them...
Mostly left, eh?
Yeah, nizo za.
Oh, okay. Alafu sasa nao kukiwa na scare, kitu kama Ebola, that doesn't affect you, like, why am I going to Lubumbashi and
you know,
I might come back with Ebola?
The thing that we don't know is Congo ni kubwa. Very big.
Yeah.
So unapata hata sanye kuna watu wanapigana. Huko kwenye tuko it's very safe. Kumenyamaza hata mwezi jua kama kuna watu wanapigana.
So iko far from the Uganda border.
The other side, yes.
Oh, okay.
Yeah.
Damn, man. And how far is it from Kinshasa?
I've never been in Kinshasa, so I can't say. But they have to get a flight. Yes.
So you've just been to Lubumbashi?
Lubumbashi only, yeah.
Yeah.
It's far because they have to take a flight from Lubumbashi to Kinshasa.
Oh. okay. Alafu majuzi kulikuwa na fight ya hizi kwa vurugu.
Vurugu.
So, did you watch them?
I was there actually.
Yeah.
Yeah.
So, how are they? What do you think about the fights?
The fights.
Like the for example, Bestie to Gashao. Actually, Gashao na feel.
For that fight of Gashao, I was happy for it. Like it has taught some gym people something. It's not easy that you think. That's how you think. Yeah. It's not just something you can go for it. There's something you have to work for. It's something you have to go and train for. Siki tutu utasema, I got muscles.
Yes.
I will have to go. No.
Okay. Yeah. Okay. So, unaweza taka vurugu ya nini? Ya MMA?
Vurugu ya MMA? Yes. Acha tuweke hapo vurugu ya MMA. You know, about vurugu, let me, on my side, what I will say. About vurugu, this is something that the organizer has seen it. Anapea my youth. I see people saying anapea my celebrities and wasting apei. If you can see the full card, it was for fighters.
Yes, this time there were kulikuwa na kina nani.
It's fighters.
Zarika.
It's fighters. Yes. Only like two fights for fun. And those one is just like cutting razors and just for entertainment.
Yes.
Awezi chukule hiyo serious because all those people, hakuna MMA, hakuna boxing yenye, of course, inawatambua.
Yeah.
But I'm happy for it. The way people wanaidim, me I see a positive thing on it. Amechukua maboxers, amewapea chances hapo.
And they're making some money.
The government have been there.
Yes.
Since then. But our jail... Eka kitu kama hiyo.
Yeah. And they have the money, they have the resources.
They got everything. So this organizer, Oga Obina amekuja, amekuwa na hii idea. So it become as something bad.
Yes.
Why?
Okay.
Yes, me, I will support that. Like, so, he's doing a really good thing.
So in case we organize vurugu ya MMA, mko wangapi kene, like a...
So the issue, ndo hiyo sana.
I think we're not okay.
Aujui, hakuna wale mabesto unajua.
Yotatokea.
For ladies. For ladies.
Kusho tu vienyeji.
For ladies, but for guys. We have guys. We have guys who are training.
Okay.
Yes, we have a team of men who are training.
Ambia mademo toke.
So for the ladies.
Tokeeni.
Tokeeni bana.
Tokeeni mchapu hizo sura kiasi.
Ndio hiyo.
Yeah. So vile niko nakuuliza now men they're not afraid like kubongesha. Is there that element? Yeah.
Like
what, like mse kuja kukatia na ogopa pale. Yeah, hapa naweza pigwa left.
Actually sijapata. So far sijapatana. Actually mtu akikuja akwambia, "Hey, wow, that's nice. You're just a different person." Most of them they were like, "How can I say?"
Yes.
Maybe that's just like a nicer way of trying to find Dunis Bigo and Gumi.
Abana, like they are genuine. If you can see, it's a genuine thing.
Okay. So I think tukimalizia tuko tumesema lazima tumie hii and kama punching bag. So tunaweza simama umuonyeshe how to stand like a fighter. Because I think sisi wote hata pia simu ni za kufundisha.
Yes, I think, yes.
Anza kufundisha how to stand like a fighter. Because sisi...
The stance.
Mimi vile nimesema, the last time nilifight 1994. I can't fight for shit. Mimi ni ambu ati, vila soshi na katisema ati, oh, mwaf, patanini na Felista mpigani, matikijua nimeenda Uganda. Nimeenda Uganda for 3 months. So, mtu simamaji.
So, for a fight... Alafu
nini? As soon as hizi vitu zimefika from China na kuletea, at least kwa kitraina vitu za hiko anayema.
Aki sasa. Now you are talking.
Yeah.
So. Kuhimatu juu kiasi.
Yeah.
No, iko sawa.
Inatuona, sindo? Aya.
Uu, lala.
Stima me lost.
Opo, mtakwa mesave.
Iyana nagopa hivu. Iyana nagopa hivu mbaka stima me lost.
Ayo.
Merudi.
Merudi.
Yeah.
Okay.
So, mtu simamaji.
As a fighter.
As a fighter.
So tuko na wale wa left na tuko na wale wa right.
Oh, history ya southpaw. Mm.
Yes.
Southpaw and so kama ni left ni hivi.
Yes.
So the left hand inakuwa iko mbele.
Jab, yeah. Alafu kama wewe ni wa left ndo hapo sasa.
Alafu sasa unaeka because I know you have to protect yourself.
Yes, you have to.
That's the main thing.
Yeah.
Afu unaga mnafanya hivi. Hiyo inakuwa just still just to train.
Yes.
Putting your hands like this.
Yeah.
Alafu now because even with you. MMA you have to so kuna hiyo stance alafu if you are right need
yes
the right foot has to be
yes
okay
so for boxing it's kind of different. Unajua boxing wanataka kukua hivi. In MMA sisi tunataka kukua wide.
Oh.
Juu yako kuendewa
stability.
Chini.
Stability. Okay. Huko kuendewa chini
so,
pia.
So, ukisimama hivi kama boxer, watakuchukua watakupeleka chini.
Yeah.
Yeah.
Oh. Also
yeah. Kuna ka difference tu kidogo hapo. Yeah.
Okay, okay.
As a MMA fighter you have to be wide. Boxing unaweza nonanga tu unaweza kwa kutu hapo.
Okay.
Yeah.
Alafu so, come to karate but usi to kick unaweza
karate ni hapo tu.
Eh.
Kuwakumbusha.
Kuwakumbusha. So like to say it's me and you ni tuko opponents eh. Namemba ding ding ding. Where are you going?
MMA.
Eh. Sema tunakutana.
Eh, tunaenda jab ama naingia hivyo.
Oh, hivi.
Yeah. Alafu I think another one more na gaudu do ni.
Calve. Yeah.
Anakupiga.
Calve.
Hiyo.
Oh, okay.
Muna tu atu hivi vizuri.
Aish.
Unajuliza huku ni wapi.
Alafu kuzisho na gamsemine, ya ashe igonga mtu, ya mwenye ndi akavunjika.
Yeah, because of the
minimum
condition vizuri.
Yeah.
Yeah.
Also lazima ukondition.
So leg day.
Yeah, who is miss leg day, si ndio?
Iko sawa.
Oh.
Okay.
Yo, damn. So, you fight waga ni serious. Kuzi yonu naga yo. Yeah, kugonga pap. So how do you condition this?
Hiyo kwa mwana za mwanya.
Ni kutuwe ni tutatwa semati.
Hatu kwa tu watch movies. Wana hatu wa kuwatch movies.
Mwafanya hiyo kwa kumbusha. Hei, hafanya tatu. Hiyo vi.
Apo, and then your leg has to be like this.
Okay, wacha tuwen.
Yeah. Eh, sorry, sorry.
Zach, ondokia sila.
Apo, kumbusha tu.
Mwa kumbusha. Kibalansi kwa
hoa. Bona naifanya na left. Uwe ni lefty?
Mi neza fanya na zote.
Fanya right?
Eh.
Fanya right?
Right. Kwa kumbusha tu. Kukumbusha tu.
Oh. Wakumbusha.
Wapo hizi wakumbusha.
I think there's a reason why people choose hivyo. Alafu kutaka kujua vile niko unfit, alafu vile nimefanya hivyo, ni feel up. Kusijai nini, like vile nilisema juu, mini 32 years since ni fight.
Since ni fight.
Yeah, like nina kwa gaule msewa, tuachie Yesu Kristo. Eh, nakoga nini sasa? But so unaenda Lubumbashi wewe? Narudi wewe?
For now not sure.
Eh, uko around bado?
Niko around. And God willing, nazaenda ku train Thailand. God willing.
Thailand.
Okay. Just have a plan. Yes.
Yeah. Mm. Eh, which month?
So before my fight.
Before your fight.
Just
train.
Okay. Bado jakuwa ready.
Iko kwa Thailand iko kwa inaitwa ngani? Bucket list yango tu. Pia kwa hiyo lady boys but mimi ni juu. Mimi juu medical nini kwa sababu wako in Thailand it's a very interesting country. Oh.
Mm.
Yeah, halafu kule nataka ku train nao nini? Jile Thai boxing eh?
Yes.
Ni Muay Thai sana.
They are good.
Muay Thai.
Yeah.
Kwa sababu Muay Thai wagapoa na
hivi.
Halafu pia nini? Au condition nini vizuri sana, si ndio?
Mm. Oh. Twende, kwa kumbusha tu. So, awake magoti hivi. It's just to, like,
oh, you're just.
Yes, yeah.
Let's go.
Nice. So kienda ku kick. You use your shin.
Oh,
that
hurts. Hata ni mwenye kwa amekuwa kimsumbua sana.
So, nini?
Yeah, like this. Yeah.
Even at 50,
you wanna dance though. Alafu na ni judge, una nini ku dance?
Kwa kumbusha. Sasa mimi kuyeka hivi.
Then you go. Nice.
Hao ndio walikuwa wamevaa, nani alikuwa amevaa ku fight hapo?
Si hiyo ndio ni poa, sinakuwa nawaambia. Hizi vitu zikikuja nataka kupatia nani ndio siku moja maybe akispa.
Yes.
The last thing opponent anaona kabla.
Iko nini?
Kabla lale, nakuwa niko na. Yeah, but Felisa, asante sana. Yeah, mfanya tukakuwa nini? Such an interesting profession, like nikisikia na madem. Mzee, so si mingitu madem ni watu kucheza na dolls na... Jana niliona joke fulani ilikuwa funny sana. Ilikuwa jia, kuna ubuda anaitwa Fred Ogola. Fred Ogola ni, I think he's some political pundit. He's controversial. So there was his divorce. So his divorce was publicized, yes? Amekosana, so kuna video yake kihepa na watu yake. Then wasoka go back in time wakamwana na wife. Wakipikia wife wake. Wakipikia wife wake. Then kuna msa ilikuwa miandika, that your man should never cook for his wife. Me, the only time you'll find me in the kitchen is when my wife is very sick and I'm there holding her so that she can cook. That's the joke. Those are jokes you don't make around Felista. Sita kwani hata nioshe vyombo hapa. Mkoza anaweza kujapo kukumbusha.
Nikukumbusha tu.
Yeah.
So, keep the door open.
Yeah, asante and nini, good luck. Hopefully you tend to Thailand.
Hopefully.
And the good luck in the December fight, eh?
Yes.
Oh, how do you opponent?
Mkuje jamini, mkuje.
Itakuwa wapi?
Rwanda.
Oh, yuko Rwanda.
Aizienda.
Misi uzienda Rwanda, lakini
anaweza kuja. Atakumbushwa.
Mino
kwa. Mwana mmekatia hivyo haraka.
Si ni juu. Na time nilikuwa enjoy before I was more enlightened because nowadays I'm more enlightened. Before I was more enlightened I was very anti Kagame but I understand what he's trying to do. Africans you have to have a leader who ule ana insist on vitu, unaelewa? So sisi ndio jua Kenya tumesaya. But no just say shida say easy understand that I'm reformed. I'm born again. Yeah, so easy understand like nilikuwa na criticize but I understand why he does what he does because you can see they are moving faster than sisi. Tulikuwa na ule artist anaitwa Bruce Melody.
Bruce Melody.
Akuwa sema ati, au kujaga Kenya na shtuka juu. Anaona tunaruka traffic lights. Anaona tunatema mate inje. Anaona tunarusha mitu. Ati Rwanda barabara ni hivi juu. Yeah, hawacheki. Like they follow order, they do what. Bodaboda pale zikona. So you understand. Sisi ni chaos. Yeah, so kuna hiyo. Oh, okay. So itakuwa ni Rwanda.
That's December.
Yes, December.
Tuambia tu size yako.
Size ya?
Si.
Yeah, hii lazima.
Yeah.
Yeah, that's it, December. Hizi ni zikifika tu, I think ni end of next month ama early August. Tunamtafuta.
Sawa, sawa.
Yeah, at least tukue. Mtu wakua kiona, iko nana. Taka ni during tizi, kidogo inakua. Yeah. But yeah, tumeshukuru sana. Hey, this was worth it, kabisa.
Thank
and,
you, guys.
Good luck in your fights and keep inspiring them young girls. The ones who want to fight, unajua?
Sanjini sana.
Yeah,
keep fighting for
Kenya, sindio? Yeah, keep fighting for Kenya. And last but not least, Itumbi, jawacha kuchonga picha.
Jalango alisema ni mtafute.
Eh, jealous?
Yes, tulipatana kurugutu.
Yeah?
Yeah.
Oh, okay.
Sasa the issue is, acha tutatafuta. Mali yako.
Niko na team. Anafaa kutafuta. But misemi niko surprise ni Itumbi. Because Itumbi always assume he has on the ground. For him not to have noticed these are jobs to be created. And I think the time Kenyan politicians watafungua mind zao, wajue job si construction. Of kina ni construction, na kuchimba mtaro, engineering, mathematics, lawyer, nini. Jobs ni fight. Like so many sports hapo. Kuna judo, kuna taekwondo, karate, MMA, boxing. There's so many jobs to be created, you know?
Yeah.
Yeah. Na Kenya suchu kwa gasini watu wa vita. So, ata bodybuilding itself. See, I think your bodybuilding pia naikufa. Boxing na try kufufuliwa na obina. Like it's... The government needs to do something. But eh, shukran sana. Ni kwa ni? 680?
682.
Yeah.
683.
683. Sindio? Yes. 683. Simekuwa ni 683. Alafu kitu interesting ni tume do interview them, then them tena. Hopefully the next one should also be a woman. It's going to be interesting. Yeah. Your coincidence will happen. Kuna time siwe ndakatua na run of women. Yeah, so most probably if all goes well, we'll have another one. But yeah. Shukran sana.
Asante.
Yeah. Wakumbushe mara mwisho.
Ni wakumbushe? Naleta karibu.
Na Ian.
Na Ian. Yeah. Wakumbushe tu.
Eko nani?
Eko nani. Sasa, thank you.